howlgalka milatariga Maraykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay duqeyn in laga geystay magaalada Chilibe 20-kii bishan May oo ku beegnayd Sabtidi. Howlgalka Africom ayaa sheegay in howlgalkan iskaashi lagala sameeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya. Africom ma aanay sheegin in haddii uu jiro shaqsi gaar oo la bartilmaameedsaday oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom waxa ay sheegtay inaan dad rayida waxba ka soo gaarin duqayntan. Howlgalkan ayaa imanay iyadoo agaasimaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad iyo weli wafdi uu hoggaaminayo ay booqasho ku joogaan dalkan Maraykanka. Mahad Salaad iyo weli wafdigiisa ayaa muddo toddobaad oo ay joogeen dalkan Maraykanka kulamo la yeeshay madaxda wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka iyo weliba kuwa hay-adaha CIA iyo FBI. Sarkaala codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa u sheegay idaacadda VOA in labada dhinac ay ka wada hadleen iskaashiga amniga iyo weliba la dagaalanka argagixisada ee labada waddan. Duqayntan Maraykanka ayaa sida oo kale imanaysa iyada oo shalay ururka Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee sugaya amniga magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ka dhacay degmada Daynila ayaa waxaa ku dhintay 4 askari sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladdu. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sida oo kale xaqiijiyay inay ka go'an tahay bilaabista wejiga labaad ee howlgallada milatari ee ka dhanka Al-Shabaab.